Igice cya gatanu cya Zaburi. Zaburi 107. Nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abacunguwe n'Uwiteka bavuge batyo, abo yacunguye akabakura mu kuboko k'umwanzi, akabatarurukanya abakura mu bihugu, aho izuba rirasira n'aho rirengera, ikasikazi no ku nyanja. Bazerereye mu butayu, mu nzira itagira abantu, ntibabona umudugudu wo kubamo. Bicwa n'inzara n'inyota, imitima yabo igwa isari. Maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Abashorerera mu nzira igororotse kugira ngo bagere mu mudugudu wo kubamo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yahagije umutima wifuza n'umutima ushonje yawujuje ibyiza. Abandi bicaraga mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, baboheshejwe umubabaro n'ibyuma, kuko bagomeye amagambo y'Imana, bagasuzugura imigambi y'Isumba byose. Nicyo cyatumye icishisha bugufi imitima yabo mu ruho, bakagwa ntihagire ubatabara. Maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, acima inyururu yabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu, kuko yamennye inzugi z'imiringa, akavuna ibihindizo by'ibyuma. Ibirimo arima bibabarizwa ibicumuro byabyo no gukiranirwa kwabyo. Imitima yabo ihurwa ibyo kurya iyo biva bikajya, bakegera amarembo y'urupfu. Maze bagatakira Uwiteka bari mu byago, akabakiza imibabaro yabo. Akohereza ijambo rye, akabakiza indwara, akabakiza kwinjira mu mva zabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Batamba ibitambo by'ishimwe, bogeresha imirimo y'indirimbo z'ibyishimo. Abamanuka bajya mu nyanja bakagenda mu nkuge, bagatundira mu mazi y'isanzure, barebeye imirimo y'Uwiteka n'ibitangaza by'imuhengeri. Kuko yategetse agahuhisha umuyaga w'ishuheri, ushyira hejuru umuraba waho. Barazamukaga bakajya mu ijuru, bagasubira bakamanuka bakajya ikuzimu, imitima yabo ikayagishwa n'umubabaro, bakazunga muzunga, bakadandabirana nk'umusinzi, ubwenge bwabo bwose bukazinduka. Maze batakira Uwiteka bari mu byago, abakiza imibabaro yabo. Aturisha uwo muyaga w'ishuheri, umuraba uratuza. Maze bishimishwa n'uko utuje, kandi abajyana mu mwaro bashakaga. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Bamwogereze mu iteraniro ry'abantu, bamushimira aho abakuru bicaranye. Ahindura imigezi ubutayu, n'amasoko ayahindura inkamira, igihugu cyera gihindura ubutaka bw'umunyu kubw'ibyaha by'abahatuye. Kandi ahindura ubutayu ikidendezi, no mu mbura amazi ahahindura amasoko. Aho niho aturiza abashonje kugira ngo batunganye umudugudu wo kubamo, babibe imirima batere imizabibu, bibonere imbuto z'umweru. Akabaha umugisha bakagwira cyane, ntakundira inka zabo ko zigabanuka. Kandi iyo bagabanutse bagacishwa bugufi n'agahato n'ibyago n'umubabaro, asuka igisuzuguriro ku bakomeye, akabazerereza mu kidaturwa kitagira inzira, agashyira hejuru umukene amukuye mu makuba, akamugwiriza imiryango nk'umukumbi. Abakiranutsi barabireba bakishima, ubugoryi bwose bukizibakana. Umunyabwenge wese azitegereza ibyo, kandi bazita ku mbabazi z'Uwiteka.